jotamani hallaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkamisar sappo didi lewru desambre hitande 2024 jena yamde soki der maison de la presse Bamako jottino nodo kabaruji du humor way galo kanko noddirte no humu jiro wonto boggi jamde to. Konairi bangal ekol ngaji do dogotore en jangatan yahatan heba sembe leledi medindi wattu juno jabar nde fan wonde landino ande dogotore hebe wori leno ko botu fuddi la talatarne do pomoko do konairi bangal rendi yimbel e goble nokkuli muden kanye e wittobe konande mudu fedde noddata cooperation suisse leledi maldi wonde wadde o do botu ko heewi worbe lebe fu anto tawon jahna kollare muuden le beme ande to yodon jilli nonna won ko ni hakkille jomuno ngaram famtade do e journal ngal di won sembe kabaruji di min jogini on do bette hande di bismillah modon e hedade batu jowido do kambe dogotoro en rewbe be noddir sage femme be do fuddi lum woni ila kenyen le ngalure bamako de le o do botu wotto joni o landere wonde wadde do hen micciti en wiide cuude ekol do dogotoro en be jangintee dum yahata dum heewa le leedi meden de ko heewi jamaande fan wonde do hen wadde do hen landi dum woni ko naari bangal andino dogotoro be rewbe e wori tambe do dogotoro rewbe be andi golle mabbe hono fu be jangintirte le cuude ekol di fa kebe famtar kedden ali sise sita sidibe
docteur amadoun garba sise kany woni ardo le kolmo wala e jial lamu o mum noddirta école de santé Buktu lewi mako jandeji kewdi yimbel narotobe bangal jande sage femme wadente holiti wire jande nedu lawi didi jokata
no forma effectivement de sage femme
me jangina jati sage femme en detta jande mebbe ana yafa dubi tati sab kulleji kewdi en janginedu honena kure wadirte fatar kase honne ne kewirte di nanan mudu tegasube jangina madu med ekintambe du gulleji mudu
théorique mais aussi elle est pratique
dido halaji ka jango yokabe dido jandeji ka gondini dum e jokkine hala do wiide ko windete ko kan e golle o yaadata le cuudi le college to dido jandeji watte
on na pran bugudi moji
me jangi kulleji kewdi jati ko naari bangal dotra ko fu hono neddo yewirte hono na labal wadirte fatta oppugol enanal mudun janden an jogi nafa sanne ko he amede so tilki jande an wada stage nokkunedre sescom so wetti class dit bo yoga ame an yoppe yaccu doctoraji mawdidi
yimbel hewbe kan en ka holliti le leedi amendi wiide sage femme embe darde mudum ana san bangal haybude debbo so bammi fa hamili yoga e mabbe holliti metta mum en fewde e ko surba be rewbe be andana golle o tawtata be ko
wi barala yanno wuje
daror gamen ana momni sanne jippunde rewbe hamulbe be ne fotta di fu nanan mudum be andi golleji mabbe be wa jippunde jaati rewbe hamulbe be heba dun be suka be tan hasugunbe ngal gollal watti fuuti be ne gardi so nan be hebe sedan ni
dem sene flaka soro uno fuka barain
fa wawde daranade gol bili do e lata gol sage femme batoji mawdi bangal mudum fuddi kenyam bama kodo
wattu jone en biyan dido batuji ko yaata hon dogotoro robel be bi ujinaji tatam kany en gon leledi ndi ko woni hono ko be limi wattu jono non be kullitir wiide ko heema furdo an le galluje de wattu jono dido kabaruji ndokka wakande o do batu modon de sage femme don dogotoro robe wonde wadde o do batu balde tati fa kebe famtan no batu o wori kedde mo kanko no dete de vital et blanc won kanko lami fedde nations unies humanitaire kabar cella leledi med indi ko ma sifido en do faccitango sita sidibe.
Le total des sages-femmes au Mali est de 3000.
Rew no sage-femme ana ya fa ugna tat e teme dido chefatat e joy le leedi mallen. Ko hewbe rewbe fu ana jangina do honno golla ko dotra ko jeyirta. Gakko pri hewde mebbe fu atamal gelle mawde tan gollata. Sa yewdun le temde e rewbe fu chefande jeegon mebbe won joodi be de kirewdudi. Nuko noddirte Institut National de Formation des Sages-femmes le hitan fa ana jangona ko yata. Rewbe temet taton e noga e jiddon sage-femme en. Joomabe diplome licence bakawala tu l'école janginobe be rewbe kabaruji dotra ko de hore mudum gasa jew hannen honne sage femme woni leedi malnin darogame ana mata san ko nyaari bangal nyawnde jamaare nuko yettube yamrebe gollatul
dido kabaruji fana ba hebe do bemme ay me ande do page Facebook kanye fayoto compte X sidio tamanin natu gondiyam fa hande dum wonde torude le sa halleti meden dibe kollitido ko yata ciud ekol ngay sappo je kanye gondo farat le commune no dirta ton Sony Ali Ber kanye fa yottuda gonzere kanye e bar e gabero idum le lamu gawo le majjunta latar jabbi nonde kambe dum wono humnibe kabaru jande lekol wonbe tombe be ngadi o do botu ko nayri bangal no be kani firdo do hen dabreji be bi imadraji kandi wade do wattu jono yo jeewe yalon dido ciud ekol kan e ginred le nokkule de goni e mudun nan do kabaru yipuda do mi halni on wiide botu fuɗɗi ko nayri bangal sakkade bonandaji gattiɗi fewde yimɓeɓe wittoɓe kañe fa yetto yo hono ñoggitiɓe joppoɓe nokkule muɗe lanniɓe oɗo botoyo fedde nde noddata coopération suisse le leydi mali ndi le majjo fa ƴewto yalon ɗiɗo tiɗallaji worilli afrique leyɗele kedduɗe hirnani kañe fa yetto leyɗele gonɗe le wuddo rumde afrique nde haalaji kewɗi kañe kala le oɗo boto fa keeɓe famtare keɗɗen Aly Cisse e Sita Sidy Bé
fana o jooɗa haala yo jamare fo hollita haqqillel muɗe ko nayri bangal bonanlaji ko atte fawedo bani adama kañe honana ɗum heɓnirta jogola ɗum gollite kanko mari Louis Fio hafnat kabaruji denago kañ e joolal le coopération suisse leydi suisse
golle amen o sembe muɗum fuu mi nawri ɗum eydo hono yimɓeɓe wawi faɓede le hoore muɗum le jañili coopération suisse kañum dardi e saɗɗa muɗum o tewti andude tafam hoɗu woni tiɗɗalaji eɓe gondi fewde e muɗum yalla eɓe kokkodira juuɗe faɓe timmina ɗum oɗo immadara ɗu e hakkille amen ana moƴƴi ɓe mbi ɓe garam tewtude fundude ɗum ndu e attabiyaji leydi mali
Issa Kansey maire commune Motti goto fottude o batu o holliti bonalaji ko waɗa fettude jamare eggi jooɗi leni genni Motti toon
min tuugike sanni ɗo ɗati mbawɗi ittede yalla yimɓelle egguɓe iwde jonde mumen an heɓa hawrintinede kañum en ndu nokku goto centreuji ɗiɗi woni koɓe darnana ele faaba muya ONG ngaji gonɗi toon ɗi ɗum latike sababu e juuɗe amen daranade yimɓelle janeteɓe
ñolmana hannden dabiri ana hani fiyede to jamare fo e dammuɗum yalla jamare ana daɗa sarde ɗi bonanlaji kay joolal ɗum gollite kanko mari Louis Fio
yimɓe hasindine muɗum koka ana heewi sanni ɓurde jababuji gaɗenteɗi fewde e koɓe kollititta ko centreuji gonɗi ɗon ɗi ka heewa sanni jikke lobbo ka ana hen nga ana hani mi ardina immadaraji gondi ɗo waɗede le hen
meccitunde wi o jooɗa haala warantima ne alkamsara sappo ɗiɗi lewru décembre fitan ujunaji ɗiɗi e noga e nayyi
wattu joni en jaram fa nokku noddirtede sigasoɓe kollitiɗe sukaɓe jokkolɓe gaɗoɓe witte witte wonɓe tonɓe kañe fa yetto hayeɓe ko nandi e muɗum botu fuɗɗama dow noɓe kani nattirde yimɓe ɗum le sappo e goho lewru décembre ƴaɓɓinondu le oɗo boto immadaraji fa ƴewte yalla hono heeƴo golleji mabɓe kani nandirede e golleji cuuɗi mairie gonɗi toon ɗi wakkande boto waɗanno nde ɓe mbi commune ngaji jeeggo commune ngaji joyyi on acca haqqe gonɗi ley laamu sigaso kañe gonno le oɗo boto e birfitirtoɗo bomo ko ɗon garen kalane kabaru kuɗɗeɗe datti muɗen timmata so hono jagotoɓɓe an gondi e sottude ɗum le lumoji ɗiɓe kolliti ɗum won suudu noddirde DGCC le leydi meɗen ndi waɗi yaltere muɗum ley ngallure bomako nde ɗum won yontere ƴaɓɓinonde wakka ndeɓe gaɗuno ngol ɗo yaltugol nde ɓe mbihi kuɗɗe kewɗe kañum ɓe nangui toon wattu joni honno ko kuɗɗe ɗe ɓe mbihi hono dattiji muɗen kañum en timmi ɗum wattu nde hani ñamede fa keɓen famtare keɗɗen kanko Aly Cisse e Sita Sidy Bé ko pewni en dow hen
ɗi guykaji ana mate sanne saabu jamare ko hewmuɗum wattata ɗo hakkille yimɓe jogaɓeɓe korle muɗum le guenni bama ko holliti kañ ana sooda ɗi kulleji kewɗi ñameteɗi gaaɓe anda yalla sarti majji heɓɓima hiɓɓa
ƴewata dattigaji ɗi jaati so wonko mi kasindina e muɗum mi jaahan boutique tan mi cooɗa ɗum fay sardine ko cooɗan min ko mi e hoore mi ƴewata ko windi dow hen hakkude marchandise ngaji an ɗi won ɗi dattigaji windi e muɗum won goɗɗi ɗi fewi hunde windaki e muɗum minen ɓe janggayiɓe ka mi mbawa andude ɗum
lewi gollidira ko noddirte agence national de la sécurité sanitaire des aliments ANSSA holliti kay mettama sanne caggan ne mati ɗi kabaruji lewi kanko docteur Diara Djoumé Cissé goto hewtuno haala lene gollidirade o hollitiwi dabiri yogaji ana han fiyede yalla jamane heeɓa faama watti fo so ɗi kulleji ñameteɗi sarte muɗum hiɓɓi ma sarte muɗum hiɓɓa
satu miɗen jiiya butilaji ɗi dattigaji muɗum tosa misalu butel mayonnaise so a ɓami ɗum no jiiɗa couleur o fuɗɗi waytade fuu anda datti muɗum ko timmi a hana fewi sodde ɗum butel ngel so heewi fa ƴaɓɓiti du ana hollita wiide sarti dokkaɗo fa o ñaame o ƴaɓɓike
miccitunde fa hannen wi kulleji kewɗi ñameteɗi ɗi sarte muɗum hiɓɓi ana nangue to service contrôle de la DGCC hono misali kulleji tawteɗi botiŋaji fottade kosanji bosoŋaji nanal muɗum
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yewtere meɗen noddirten zoom sir nde garan memde kabaru ɓeɗo yimɓele ɗum kollitoɓe rewɓele muɗum e wakkati fuddo beme ande to yo ɗum jilli noonna wonkoni e hakkillaji mabɓe Sita Sidy Bé
Isaac ana yiɗi debbo muɗum noddata Assis Sanne. Ɗum maate jaati sa watti fo a tawan on yoppa foto genndi ko ɗo beeme anndede. O wawa wadde ñolmal gootan so yeɗe photo deeki ko ɗo beeme anndede. Yimɓe ko heewɗu ani a photo ji makko ɗi o yoppata ɗo beeme anndede nokkutu kanko deeki ko ɓe yiɓe ñamuli restaurant kadi nokkutu ɓe yiiɗi yiilile genndi ni. Gidram Assis roɓe fo ana muyima sanne sabi ñolman hannden ana tiiɗi heɓa gorko yiɗɗoma fa yettaɗa ɗeyo tan ɗe dewgal. Ga caggal muɗum wonko Isaac suuɗi ko fe gooto annda. Hono ne jamara wirtano hunde fo ko jalbata walan kanŋe. Caggal o yetta photo ŋaji genndi ko ɗo beeme anndeɗen nokkuɗe fo e damuɗum ja ono wonde suuɗade tewde ɓi debbo goɗɗo sera. Rewɓe hewɓe so yii ɗi photo ŋaji ana welto sanne. Fayettade kasi rewɓe hewɓe hollite ana yiɗi Isaac ɗo beeme anndede. Ɓen hollitamo kamɓe ɓen miili natade genndi goɗɗi ɗiɗi bo so jaɓi. Watte haqqille hen e hollude debbo giɗal moɗon sanne ɗo beeme anndeɗen. Sabu ko ɓuri hewde e muɗum fu ana wawi hebtino tiɗelaji yogaji. Antun hannden hollude giɗal ɗo beeme anndeɗen wawa natade giɗal saabu Allah.
En mbiyan ɗon gadde haddude dow kabaruji ɗi min jooti on sanne heɗade heƴƴuji amen. Ɗum woni numéro amen anni onon kala kajaɓe woytade no studio tamani wori oɗo numéro o moni 7996 5556 5. So lanɗo jaɓi hono woytali moɗo ɗo so tigui studio tamani ɗo kala komin mbawi furdu min gaɗan oɗo mbawi hettinade ɗiɗo kabaruji dow oɗo numéro momin noddirta kuna foni o ɗum woni 37 321. Ka wajum sina tawaɗon facebook buɗɗinoga crédit card ɗum woni e compte moɗon so keɓon hettinade min fat jiyan fewno kono andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi. Wassalam. Yewtere meɗen nde waran yowade dow ko nayri bangal cellal oɗo ñaw nangowo rewɓele so ɓami fa rewɓele puɗɗi hayade ley nokkule ɗe hollitaweɗa nanga rewɓele hewɓe du fa keɓe famtade keɗe ko min e Ali Cisse min pewni on dow hen.
Rewɓele hewɓe kolliti wiide wakkande matta oɗo ñaw so ɓami fa puɗɗi hayade ko ɓuri hewde fuu deeɗi muɗen nawata. Oɗo debbo goto mo jaɓay inde muɗum inde o hollitiide wakkati nde mo rimno reedu woturnde nden joni suudu makko witti joola waɗi ton ko foti duuɓi joyyi. O hollitiwiide ñaw o do wattu joni o ɗum samti.
Docteur wi kam mi wonna walla leydu leɗɗe yiɗɓe winnini kannde mi ɓami ɗum ngam hunde fuu samtay fa oppami. Ñolman hannden miɗa yetta Allah saabu miɗa yiya tun ɗanno weliri kan meɓi ɓingel gotel ndu.
Oɗo ñawɗo holliti wiide o ɓoyiyomo sawra ñaw o ceede ko watti hen ko du yaafa. O wi caggal komo jibini ko du o jokkitigui safare nde.
Wattimi nan kabar on na walla mi suguli sanne. Dotor ɗon wi kam patimi waɗa ɗum sugulla. O winni kam cafaje ga cafaje ɗen ana tiiɗi sanne. Sono walata aw jogui kartal amo ɗu yaafa. Ñolman hannde mi yetta Allah sa heɓɓingel debel gotel caggal muɗum ndu miɗa jokkina fa hannden leɗɗe ɗe.
Oɗo docteur rewɓe noddirte docteur Abel Philippe Konaté o hollitiɗo ko ɓuri hewde fuu yo sukaɓe rewɓe matta oɗo ñaw. O ɓeydile hen dow wiide so ɓami fa debbo yoppi yiide tundi ana wawi matude ñaw o caggal muɗum.
La femme va avoir des règles irrégulières.
Debbo ana wawi maddele watti muɗum yiyata tuni mum no moƴƴiri. Ana wawi tawde jaade tuni warta e jummuɗum. Le on watti du a tawan lemere ana fuɗa e kofol jummum fatta nokku jogaji ɗe lemere hana fuɗde ɗo bani adama. On na walla ana wawi saabu binde debbo wasa yiide tuni muɗum jaati kaso dabri fiyama ɗum wawi heɓnire jogala to debbo ɗum.
Qui vont irréguler les cycles de la femme.
Ɓamde tomi ñafa jottoɗa mutti kañe bankaji rewɓele ɓe totti do hen hakkillaji muɗumen. So tawama woɓɓe ana andini oɗo ñaw no worri woɓɓe do kolliti wiide anda no oɗo ñaw worri nanan tan haala muɗana haale.
Min nane haala o ñaw fewne gootan minke ñaw o nawala nanka gootan miɗa jokkina fa hannden ñowde ɗum. Ñolwona hannden ɗum ne maate e rewɓe hewɓe. Min jaati gogguɗan gooto ana sawi o ñaw noon naati saabe jaati o waɗi ko yaata duuɓi sappo o heɓe ha mi laako.
Docteur Abel Konaté waɗi noddago fewde e sukaɓe rewɓe ɓe tinnoɗo maati oɗo ñaw fur ɓe jottole cuuɗi docteur uji ɗi ɓe pamɗa du e ñamde sukkar o.
Fey surbajo ana wawi ƴewitade doctorore fandene muɗum nadde e dewgal yalla heeɓa antude so den sawi o ñaw ma sawaɗo. Caggal muɗum ndu ɓe waɗa hono haro calde ɗuɗu a nafata sanne. So debbo ana sawi o ñaw a tawan ana tiiɗi heeɓa ɓiɗɗo ɗum ko ɓuuri hewde ɗi ñabbilaji koto ɓiɗɗo leltole leydu debbo don ɗi yawi matede. Ga so a jokkini cafaɗe mi hokkataɗan jum ana wawi yide tuni muɗum. Somi tawi du cafaɗe nafata ɗum meɗa tewtira jommu fa oppe.
Fedde noddirta oppe and smil ana wondi e wadde imadraji ilitan 2022 e haɓude oɗo ñaw le nokku noddirteɗo kati kaña ɓadale muɗum. Kanko laamiɗo ndeɗo fedde mo noddirta Mariama Sissoko o wiɓe gondi wadde ni immadraji noɓe kani fabirade ɓeɗo rewɓele cawɓe oɗo ñaw.
Meɗe wondi e fiide dabiriji famtude jamare fa hannden do tiɗalla o ñaw. Ñolman hannden ko yaata rewɓe temdere wonkomi pesi saabe o ñaw. Capantata ɗe rewɓe noon fof ana sawino o ñaw. Ga pesagol wawaɗene so walan mi waɗa analyse yogade téléphone coggu muɗum ana tiiɗi sanne. So ni wala ni ɗum heeɓe no gasiri ñaw o so ñawnaka wakkati sakke muɗum tan jum ana wawi hebde kutteji muɗum le ñalaɗe warande.
Micciteɗen wiide oɗo ñaw ko heewi e jamare nde fuu andana ɗum le leydi ndi. Ko ɓuuri heewde rewɓele ɓe furdu so martini kumpano oɗo ñaw wori on wawi sewrede.